Yeah, mini click like boom, now so splash like pwa. I thought my small talk a talk. Tell if you want step. Click click boom, as soon I hit the boom, I'm on a goon, and I'ma stand for the doom. Me the spoily kids with their dirty cartoons, and the sea got you so gotta back fast soon. Wanna know about number people die today? All you wanna know about cons, don't play, don't give away. Shit come every day, anyway, any day, gotta be the same way. Yeah, she died in a pig out, did a boom jump, like a peasy. Me shit, ziki doom down, in a pin down, come a cheesy. Ziku, come a heezy, boozy, come a fizzy. Lera fiki, catch on a kutoma, bisi, bisi. Ele wotele weka na uta each vema, sema. Ndoto kipotea, high road, ii tena, nena. Kila unachosema, ni unabi, mwema, hema. Pemo, sipo, pema, haipa, kipema, tena.
Tabaza langu wa mtaa vile siki taipo. Rudisha real deep again kwenye taipo. Midai mechapuka tumeducha kwa recycle. Nile mna kile mana kipe mdabo travel.
Misu sudura na juwa zinana yu papuche. Najua njia mana nshakula karibia pakuche. Najua fegi na juwa dawa neche nipute. Najua wizi mana nshapigwa karibia nikufe. Striki si nikute. Mamarishi kuna kuna bufe. Uki nikubuka utanifanya nikumbuke. Nguvu ndo mtaji unanifanya nisumbuke. Gari kwede zebra acha watu tuwa viki. Nenafanya ni uzimia uji kisa njia. Kwenda na wakati ya kunifanya shindo kuishi da. Neto stressi hazi nipeleki mini kanyeba. Kipikini choche kipikini. Bikini fanya nkafuma. Yipindi napika na natoke kiba. Jia yote mapori yani hakuna pakuka. Simu vibandani au pige kwa jama. Toka enzi hizo sina hata demo kumuka.
Tambaza lagu wa mtabide siki taipo. Kudisha real hip hop game kwenye taipo. Midai mechapuka tumekuja to recycle.
Sasa kio cha jamii watu wanatizama nini? Nyimbo mnazo imba mnajisifia nini? Taifa linatumbukia chini kisa nini? Na mnasau mnapotoka mmetoka uswahilini. Mnasifia makalio kutumiana masalio. Mnaishi mnyama mnadharau makanyelio. Nikitega masikio kusikiliza marelio. Kulika wapumbavu nasikiliza mafanyo.
Mtaa unautatata kama ukeshe tabata. Tunakula bata la dhiki zinatufata. Tuliza na skanka mana rude boy chata. Na delene chaka mchaka baka toko keme paka. Nibampa mido nikamba kumo. Mina do this for show man me. Do it for the gold. Me say me man for me do. Me come back for more. And I do this for show man. Me do it for the gold.
Oh, oh, oh. Tambaza lagu wa mtaa vile siki